Over in Uganda, President Yoweri Kaguta Museveni has delivered his State of the Nation address to legislators in Parliament. He's highlighted economic growth, he's crediting improved infrastructure like roads and electricity for the expansion. Now, the president says 58% of the country's roads are being tarmacked at the moment using public funds, not donor funds. And that's part of Uganda's plan to become entirely self-reliant.
Tick, tick, tick on the beat.
Blue Cloudy alongside Squiddy Kid. Kwebaza to Kwebaza. Kwebaza tata to Kwebaza. Mr. Muzei to Kwebaza. Twagala Zimba Uganda. Twagala Akuza Uganda. Twagala Akuma Uganda. Yemuseveni Twagala Zimba Uganda. Twagala Akuza Uganda. Twagala Akuma Uganda.
Tumuwakalulu, twagala Zimba Uganda, twagala kuza Uganda, twagala kuma Uganda. Yemuseveni, twagala Zimba Uganda, twagala kuza Uganda, twagala kuma Uganda. Tumuwakalulu,
tukwebaza, tukwebaza, tukwebaza tata, tukwebaza, okukuma Uganda, tukwebaza. Tukwebaza, tukwebaza, okuzimba olugudo tukwebaza, akatale na masomero kukwebaza, tukwebaza tata tukwebaza, amazza amalungi tukwebaza, tukwebaza tata tukwebaza, okukuma Uganda tukwebaza, akalulu kako, NRM forever, forever, Muzei forever, Kaguta forever, forever. Twagala Zimba Uganda, twagala Akuza Uganda, twagala Akuma Uganda. Yemuseveni twagala Zimba Uganda, twagala Akuza Uganda, twagala Akuma Uganda.
Tumuwakalulu, twagala Zimba Uganda, twagala Akuza Uganda, twagala Akuma Uganda. Yemuseveni twagala Zimba Uganda, twagala kuza Uganda, twagala kuma Uganda. Tumuwakalulu.
Kumi mumwenda, chinana mumukaga, twafuna President Kaguta Museveni. Omumalirivu okukuma Uganda, nojikuza. Atenga byenyini byetuli okulaba, olunga lwaki simuwakalulu. Emisomo kuwerere, abaana basomye, kukyobulamu. Wanagemye sirimu alwanisa ne COVID-19 zeva chatova achuteke kere visera miafe ebyo mumaso norwecho fena tumuwa ululu.
Twagala Zimba Uganda, twagala Akuza Uganda, twagala Akuma Uganda. Yemuseveni twagala Zimba Uganda, twagala Akuza Uganda, twagala Akuma Uganda.
Tumuwakalulu, twagala Zimba Uganda, twagala Akuza Uganda, twagala Akuma Uganda. Yemuseveni, twagala Zimba Uganda, twagala Akuza Uganda, twagala Akuma Uganda. Tumuwakalulu.
Muzei tulishua NRM forever, 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 Northern Uganda. Forever, Western Uganda tulishua,
South and East tukwagala,